azotela
amaluka
azotela
amaluka
ela
azotela azotela
ochalile
Azopela,
Azopela, Azopela, azopela, amakinga. Hey, uzovuna, uzovuna, ochalile. Angiti uzovuna, ayo ochalile.
Azopela,
amaluka,
azopela,
ochalile.